Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Mukanya ni kiganiro muri Isanga, turaganira ku kibazo cyo kwishyura ibihangano mu Rwanda. Ariko rero Eugenia Mukankosi turi kumwe hano agiye kubanza kubabwira muri make cyane amakuru tuza kongera kubabwira nyuma. Wiriwe Eugenie.
Wiriwe neza Thomas, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Muri make rero, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi kuri uyu mugoroba watumije amasengesho yo kwibuka imyaka ibiri Perezida Nkurunziza yemejwe nk'umukandida w'iryo shyaka. Turi kumwe na mugenzi wacu Eroje Birika neza wakurikiranye iyo mihango ayo masengesho igisabisho nk'uko bavuga mu Burundi. Eroje, uranyumva?
Yego, ndakumva Jenny.
Ye, byifashe gute rero aho ngaho hari mu kubera amasengesho?
Ariko habera amasengesho no kuvuga ko haje korale isanzwe itandigendereza mu kuri igihugu, hari abantu bazatumiwe ku kucicaro gikuru cy'umuntu cyangwa DFDD muri zone ya Ngagara mu buraruka bwa Bujumbura. Abatumire si benshi cyane, ariko barimo cyane cyane abashikiranganji, abo n'amashinga amateka nk'inzu z'amateka n'abandi bubaho muri CNDD-FDD. Amajambo amaze kuvugwa, havuze cyane cyane umukuru w'umugambo CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye, ashikiriza ingene ibintu byagenze kuva mu mwaka w'2015, anibuka n'abantu bapfuye muri iki kiringo, na cyane cyane abibutswe, akaba hashyizwe mu majwi General Adolphe Nshimirimana. Mukanya naho hagiye kuvuga wahoze arongoye CNDD-FDD ariwe atwara n'amashinga amateka muri kino gihe, Pascal Nyarenda, yagarutse ku bintu byabaye aho yibukije abantu yavuze ko bahemukiye umugambwe nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, wahoze amubwira umugambwe wa CNDD-FDD, wahoze amuvugiza wa Perezida Nkurunziza, n'uwahoze atwara abakenya ya rugamba ari bakenyezi b'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi. We yibukije ko ibintu byari bigoye cyane ku mugambwe wa CNDD-FDD mu mwaka 2015, kandi yibukije Nyabenda ko n'ubu ibintu abantu batoshye hagati mu ryinyo umugambo uri ku butegetsi, mbere yavuze ati muri aba twicaranye aha nibo bateye ibibazo, ati bari abari mu mitumba bo mu ntara nta kibazo kihari, ati dutegerezwa rero kubandanya dushize ingufu hamwe, kuko twarabonye ko abantu umugambwe baticaye kandi baca muri twebwe indongozi.
Eroje, urakoze iyo nkuru ukomeze idukurikiranire uyiduhe mu kanya ku buryo burambuye. Thomas yampaye akanya gatoya, reka mbaze na mugenzi wacu Evariste, nzi ko banyanka nawe uri ku murongo wa telefone. Evariste, uranyumva?
Ndakumva neza Jenny.
Hari abantu bari baranyurujwe, abantu bagabo bane bari baranyurujwe, ubu bakaba babonetse, barahagana hehe, babonetse ryari?
Abo bantu uko ari bane, harimo n'umupatiri wa paruwase ya Gatumba muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, babonetse mu mutwenzi w'ejo wa gatatu. Ubu amaginga turiko turavugana, batatu bariko bavurirwa mu miryango kuko basinzikarijwe ubuzima, amaguru yabo yarabyimbye. Umupatiri nabo muri kino gihe ari mu bitaro ariko aravugwa.
Abo ni abantu bo ku mutumba?
Abo bantu baba mu makarite atandukanye ya Gatumba, kiretse patiri mukuru. Uwo mupatiri yitwa Adolphe, asanzwe aba mu kigo cha paruwasi mu Gatumba nyine, ni mu makarite atandukanye ya zone Gatumba.
Hanyuma se ubu hari icyo bavuga ko bari babatwaye, bari baba hari icyo babasabye kugira ngo babarekure?
Abo bantu bari babatwaye ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa 4, babakuye mu modokari yavuye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho, bari baje bazananye muri Kongo, niyo rero bari babatwaye. Aho rero babakubita iminsi ine mu gitondo ku mugoroba, babasaba yuko baterefona imiryango yabo kugira bikunde barungika amafaranga babasaba kugira ngo babarekure. Aha no kubwira Bujeniya yuko ngo mupatiri ngo muri paruwase Gatumba abo bantu bari bamufise ngo basaba miliyoni ijana mu mafaranga y'amarundi ariko kubica gihe patiri mukuru arabahebuza uburebe abo bantu bararekuwe bemeza yuko atanu urufaranga na rumwe bigeze batanga
urakoze cyane Evariste nziko banya nka iyo nkuru nayo ubwo turayitegereje mu kanya urakoze
murakoze namwe
Eugenia Mukankusi, Eloge Wilika Neza na Evariste Nzikobanyanka murakoze cyane kuri ayo makuru avunaguye inshuti zacu rero muraza kuyumva ku buryo burambuye mukanya. Muri isanga kwishyura ibihangano mu Rwanda ni ikibazo cy'insobe kuva myaka na yindi mbese kuva iby'umuziki by'ibihangano byabaho. Byarakomeje kugera mu 1983 nta n'itegeko rwose ryabiteganyaga. Irya mbere na mbere rero ni numero 27 1983 ryo ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 mu 1883 ryasimbuwe n'itegeko numero 31 akarongo 2009 ryo kuri 26 mu kwa 10 mu 2009. Mu burenganzira bw'umuhanzi harimo kwemerera cyangwa kwangira abantu gukoresha ibihangano bye. Ubundi burenganzira ni kwishyurwa ibyo bihangano. Kwishyurwa se noneho byaba bigiye gushoboka mu Rwanda. Ahari amaradiyo, amateleviziyo, abanyamahoteli, abacuruza mu maduka, mu magurira yariyo yose n'abandi bose bakoresha umuziki w'abahanzi nyarwanda bagomba gutangira kwishyura amafaranga banyiri ibihangano. Bizatangira mu kwezi kwa 7 gutaha bikazakorwa na Societe Nyarwanda y'abahanzi Rwandan Society of Authors niyo rero izajya ikusanya ayo mafaranga yakire maze yageze kuri ba nyiri ibihangano. Abahanzi se babyakiriye bate? Kugira ngo dusobanukirwe n'iki kibazo twatumiye babiri muri bo kandi binararibonye. Yego iki kibazo ni kinini ni kirekire cyane ariko ubu uyu munsi turibanda nyine ku bahanzi ukuntu babyakiriye. Abo rero babiri twabatumiriye ni Semivumbi Daniela uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Vumbi Dani ni naryo dukoresha muri iki kiganiro. Wa kabiri ni Mugabo Justin nawe muramuzi ni nararibonye. Karibu rero mu kiganiro cyanyu muri isanga. Semivumbi we
muraho
urahura komeye
naho meze neza.
Yego. Mu kiganiro turakoresha amazina yawe y'ubuhanzi ya Vumbi Dani twigeze kuganira.
Vumbi banda ribwo nabivugitse neza.
Dani Vumbi. Yego.
Yego.
Dani Vumbi. Twigeze kugirana ikiganiro usobanura amavu n'amavuko yabyo ntabwo tubigarukaho uyu munsi turavuga gusa ku buryo wakiriye kiriya cyemezo cyo gutangira kwishyurwa ibihangano byawe. Hanyuma rero turaganira kandi na mugenzi wawe n'inshuti yanjye kuva kera cyane Mugabo Justin. Mugabo we
ndakumva neza Toma Kamirindi
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ndagukumbuye.
Tuzageraho buriya tumene mbabiri twitonze kandi turi hamwe. Nuko icyo mbashimira cyane rero n'uyu mwanya mujye kuduha.
Yego murakoze cyane.
Ye ese reka mpite nguheraho nguhe ijambo. Iki cyemezo kibi cyo kwishyurwa ibihangano wacyakiriye ute?
Iki cyemezo nacyumvise gusa ku bitangaza makuru hano mu Rwanda cyane cyane ku maradiyo. Ntabwo namenye aho cyaturutse nta nubwo uyu munsi ntashobora kugira icyo nkivugaho kandi numva kitandeba. Ikintu cyari kundeba nk'umuhanzi abantu bavuga ko bahagarariye abahanzi abo bavuga bahagarariye nibo banyiracyo nge sinakivuga kuko ntaki. Ahubwo ndagerageza nanjye mu kazi uzi nkora. Nuko numva ninjiye rwose mu kiganiro ntarabanza no gusuhuza Dani Vumbi. Ntabwo tuziranye cyane ariko ni umuhanzi nzi ibihangano bye. Mbaje kumuramutsa nkuko nawe nakuramukije.
Urakoze cyane Mugabo Justin ndi umufana wawe nkunda kubivuga cyane, ugira text ziryoshye, ugira amagambo meza mu ndirimbo zawe.
Ye texte ni imyandiko
kuri iyo rero kuri iyo societe nyarwanda ntabwo nyizi, ntabwo ndavuga na banyirayo neza. Hari ikiganiro cyabaye muri iki cyumweru kuri Radio Rwanda, nashoboye kubonana n'umukozi wabo ariko mugaragariza neza yuko bibekiye amayira bashaka gucuruza ibyo batahanze.
None se buretse gatoya uravuga ngo iyo societe ntabwo yizi kandi ari y'abahanzi, wowe ntabwo uyirimo se?
Ntabwo nyirimo, nakomeje no kuvugana n'abahanzi benshi batayizi, urumva n'abantu bihitira ibintu batarimo. Nabajije uwo muntu yibagiwe izina rye, ntabwo ni umugabo umwe twahuriye mu kiganiro, mubaze se niya w'iyi sosiyete. Ese iyi sosiyete kuvuga ko ari sosiyete nyarwanda ni ukuvuga ko ari sosiyete igihugu cyashyizeho, ikaba ari sosiyete izafasha koko abahanzi, ikaba yarashyizweho nk'uko amasosiyete ya leta ashobora kuba yabaho. Numva ntabwo abizi, urumva rero ndayumva nk'uko umuyaga uhita uva ikasi ujya ikasikasi.
Mugabo Justin urakoze. Noneho Dani Vumbi, wowe iki cyemezo wacyakiriye ute?
Icyemezo nyine nacyakiriye neza kuko ni ikintu twazitegereje igihe kirekire. Nk'abandi bahanzi benshi ntabwo ushobora kwakira ikintu kiri mu nyungu zawe nabi, cyane cyane ko iyo hajemo ibijyanye no kwishyuza ubwo ni uguha agaciro ibihangano byawe, urumva ko ntari kubyakira nabi. Ikijyanye n'iyi sosiyete rero, nakunze uburyo wavuze itegeko ryo muri 2009 rya tegeko ku mutungo kamere mu by'ubwenge. Iyi sosiyete yahise ijyaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, imaze burya imyaka irindwi, gusa yagize ikibazo cyo kutamenyekanisha cyane ibikorwa byayo. Rwose ntabwo nakwemeza ko abahanzi bose bayirimo, kuko hari n'abatayizi nk'uko mugabo avuze. Mugabo rwose ashobora kuba atabeshye, ashobora no kuba atayizi. Habaye ikibazo cyo kumenyekanisha cyane iyi sosiyete, biri no mu mpamvu zikomeye zatumye iki cyemezo cyakirwa ku buryo butumvikanyweho n'abantu batandukanye, kuko ari benshi bavuze bati iyi sosiyete si ubundi ko tutayizi, ubu iratangira kwishyuza gute kandi tutaranayimenya.
Dani Vumbi, wowe si iyi sosiyete uyirimo?
Yes, iyi sosiyete nyirimo, ariko nayigiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hari inama batumije y'abahanzi, badusobanurira uburyo bazakora, badusobanurira n'uburyo bagiyeho, ko bagiyeho bashyizweho n'iri tegeko, iri tegeko ryo kuri mirongo itatu n'imwe ryo muri 2009 ku mutungo kamere mu by'ubwenge. Hanyuma kimwe n'abandi bahanzi twumva ni ibintu byiza, turiyandikisha, dushinga kontra. Nyirimo
mu yandi magambo, mwe mwasinyaniye kontra kugira ngo ntabwo, kuko sosiyete ushyiramo imigabane. Wowe ntabwo ari imigabane washyizemo, ahubwo ni kontra mwasinyanye, n'amasezerano mwagiranye kugira ngo ijye igukorera, isarura amafaranga ku bihangano byawe, none izajya gushyikiriza. Ariko nayo ubwo izajya itwaraho, ikintu, mbese izajya itwaraho amafaranga nayo.
Ku bijyanye n'imikorere yayo ntabwo ndi bubyinjiremo, kubera ko ntabwo ndi bubyinjiremo. Wenda ashobora kuba navuga ku bijyanye n'ayo masezerano, ayo masezerano utanga umwirondoro wawe ndetse n'amazina y'ibihangano byandikishijwe muri RDB, ubundi na numero de konte, bya bintu byose bya ngombwa by'uko ayo mafaranga ashobora kuzajya akugeraho, ndetse ukavuga n'umuntu ushobora kugusimbura mu gihe utariho, kuko ni ibintu bizakomeza na nyuma y'uko umuntu yaba atakiriho. Ariko niyo waba utakiriho, hari mu muryango wawe ushobora kukomeza kwakira inyungu ziturutse mu bihangano byawe.
Ye muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikiganiro muri sanga Daniel Vumbi na Justin Mugabo hari abantu bane batwandikiye kuri Facebook ikintu cy'igitekerezo kimwe umwe nini niyibaho Egide aravuga ati ibi bizagira ingaruka mbi ku muziki nyarwanda naho Sabiyumva Adadi we aravuga ati radio na television ko ari byo byajyaga bifasha abaririmbyi kumenyekana noneho ubu bazajya babigenza bate harundi witwa Gatendu Theogene aravuga ati abahanzi barazimye burundu kuko ibitangazamakuru ntibizongera gukina indirimbo zabo bazajya bakina ibyo bitangazamakuru bizajya bikina inyamahanga hanyuma wa kaneni Yonasi Khalifa ati hano irusizi turabakurikiye cyane ibyo nibabireke kuko bizabangamira umuhanzi ukizamuka aba bantu bane duhere kuri Justin Mugabo wababwira iki Mugabo
aba bantu kugeza uyu munsi niba iri iyi sosiyete itaragize uruhare rwo kwakira abahanzi bose ubwo hashobora kuzaboneka iyindi sosiyete uko mbyumva noneho iyo sosiyete nayo ikaba yakora imirimo nk'iyo ubwo abasigaye yenda bakayijyamo cyangwa se umuhanzi agasiga igiti cye akora ibihangano bye akabigeza aho yasanzwe abigeza kuko niba numva neza ni sosiyete y'abantu bikorera ku giti cyabo iyo sosiyete rero ntabwo ishobora kuba yafata umutungo w'abantu bose abaribo n'abazabaho ngo ivuge ko ariyo ibahagarariye abo rero nabo bafite uburenganzira bwo gushaka uburyo bakora bagashyiraho indi sosiyete nayo yabarengera kandi amategeko hano muri iki gihugu yemerera ubwisanzure mu buryo bwose bushoboka ntabwo RDB yakira sosiyete y'ubwubatsi uyu munsi ngo ivuge ngo irafunze ntihazagira abandi bazaza nahumuriza rero abahanzi ko urumva ni sosiyete yaje ushaka azayijyamo ushaka ntazayijyamo ntabwo ari itegeko kuyijyamo ahubwo ni ukujya gushakamo inyungu ibitangazamakuru rero ntabwo iriya sosiyete ye uko numva ishobora mbwira abadukurikiye yuko ndi umwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru hano mu Rwanda radio na televiziyo itango cyane muri bagenzi banjye bose twasubiye kuvugana twiteguye gukomeza kwakira ibihangano by'abantu ntawaza kutuvuza uburyo bwo kwakira ibihangano mu rwego rwo gufashanya hagati y'abahanzi na ba nyiri ibitangazamakuru ndetse n'igitangazamakuru byari magirirane Vumbi arabizi batuzaniraga indirimbo tukabafasha kumenyekana kwa kumenyekana kukabaha gukora amakonseri hirya no hino cyangwa se gusinya andi masezerano n'ibigo byamamaza bakahungukira kuko bamenyekanye abo bahanzi benshi ba hano mu Rwanda bamenyekanye kubera ibitangazamakuru nibemera rero yuko ye gukorana n'umuntu utabafasha kumenyekanisha ibihangano kandi ubafasha kumenyekanisha ibihangano nawe ushobora gushyiraho n'izindi ndirimbo ubwo niko bazahitamo nyine ariko kugeza uyu munsi iyo sosiyete ntabwo yemera yuko ishobora kuzahagarika ubuhanzi mu Rwanda ntabwo bishoboka kandi abahanzi baracyahari n'ibitangazamakuru byiteguye gukomeza gukorana nabo
Danny Vumbi wowe aba bantu bane wabasubiza iki ko kuri iki gitekerezo cyabo gisa n'igihura yuko iyi sosiyete n'imikorere yayo mbese uko gusarura amafaranga bizatuma umuziki usubira inyuma Danny Vumbi
aramakosa wenda ashobora kuba nashyira kuri iyi sosiyete kuba iki cyemezo cyarafashwe noneho wenda mu gushaka gushyirwa mu bikorwa bikaba bigiye kuba vuba vuba abantu batarasobanukirwa kuko baba hari abahanzi batasobanukiwe n'uko izakora hari abafatanya bikorwa ndavuga itangazamakuru nabyo bidasobanukiwe uko izakora numva wenda iki cyiciro cyo kubanza gusobanura ibintu cyakagombye kubaho juste hari ahantu twemeranya kuko aravuga ati iyi sosiyete rwose niba ari abantu bayirimo hari n'indi ishobora kuba yaza avuze akantu keza kuko yemeje ko kuba igihangano cyakwishyurwa atari ikibazo ahubwo wenda afite ikibazo ku bijyanye n'isosiyete. Hanyuma kuri abantu bane hari uwavuze ingaruka mbi, hari uwavuze ko radio na televiziyo zituzamura, ndetse hari abavuze ko abahanzi bazima cyangwa se ko abahanzi bazimye, abandi bavuga ku bijyanye n'indirimbo zo mu mahanga ko arizo zatera imbere hano mu Rwanda. Iyi sosiyete ntabwo izareba indirimbo zo mu Rwanda gusa, izareba n'indirimbo zo mu mahanga. Riga niba biragoye ko radio itari y'amakuru gusa wenda ishobora kuba yakumvwa n'abantu muziki udahari. Yumvikana ko umuziki ufite akamaro gakomeye mu mizamukire ya radio, ntabwo ngiye guhakana ko batuzamura, ariko umuziki nawo utuma radio na televiziyo bikundwa. Kuba yakwishyurwa numva nta kibazo kirimo, ahubwo ikibazo wenda ni uko byakwishyurwa nabi. Ariko biramutse bitunganijwe inzira igaragara kandi buri muntu abyumva neza, kwishyura umuhanzi nta kibazo rwose na kimwe ngewe mbibonamo, kubera ko umuhanzi ajya muri studio akishyura. Hanyuma ari nubwo nyuma ya studio hari ibindi bintu akomeza kwishyura, ndetse bijyanye na promotion. Kugeza ubu amaradiyo nta mafaranga dusabaga ngo adukorere promotion. Kuri uyu muntu wavuze ko umuhanzi ukizamuka ashobora kugira ikibazo, ntekereza ko aba yaketse ko wenda mu gihe cyo gukora promotion niba radiyo yasohoye amafaranga runaka, wenda hashobora kuzaza ikintu cyo kuvuga ngo aya mafaranga n'ubundi reka ave mu bahanzi, amafaranga abantu bashaka ko dukora tuze twabishyura. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuba byabaho. Ariko kwishyura igihangano cy'umuhanzi njye ntabwo mbibonamo ingaruka mbi biramutse biteguye neza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kwishyura ibihangano ni mu rwego rwo guteza imbere umutungo w'ubwenge mu Rwanda. Ubu turimo turaganira ku birebana gusa n'abahanzi mu byerekeranye n'umuziki, babyakiriye bate? Abatumirwa ni Danny Vumbi na Mugabo Justin. Kuri telefone dufite Innocent, akabazo kawe?
Ikibazo cyanjye uko mbona ko aba bahanzi b'imiziki, ndabona umuziki ugiye gutera imbere kubera kare bashobora nk'umuziki bakawushyusha nko ku mafacebook nko muri kuko abantu bakanyaruka kumenyekana, ariko ubu ndabona bikibagenda kugorana kubona umuntu amenye umuziki kandi yose kubera batabarenda gucisha nko mu mubare batabatifuriza abenda gutanga amahera je ndabona ubu kugira ngo ngusohore indirimbo ikintu cyamenyekana cyane nk'ubwo buryo bashyizeho kare bamenyekana cyane nk'umuziki usohotse wanyuka kumenyekana je ndabona ubu bisaba kubarana rwose kabisa.
Ye Innocent, urakoze. Kuri telefone kandi dufite Ndayishimiye. Akabazo kawe?
Ego je ahubwo sinakabazo ni nk'intererano. Je ahanini ndakunda kumva ibintu bijyanye n'abaririmbyi umenga birimo iterambere rikomeye. Ariko ukaduhura bivanye n'indirimbo ariko barasohora ibihugu kanaka na cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ugahura hari nk'indirimbo basohora ihanura cyane cyane mu bategetsi, ugaduhura nk'abo baririmbyi ntiboroherejwe. Ugahura ibihugu batuyemwo cyanke babamwo, ugahura abatware baho batangwa kubafata nk'abasi b'igihugu. Ugaduhura ejo uwo muririmbyi kanaka arahunze igihugu agiye gukorera ubuhinga bwiwe bujyanye mu guteza imbere mu kindi gihugu, none kubwabo bahanzi boba biteguye gute kugira bahangane n'icyo kibazo, kugira baze bararirimba indirimbo kumbure bazisohora ruko babanje kumvikana n'abategetsi, kuko muri kano karere tubona abategetsi umenga niko bakora. Ahanini ikibazo cyanjye cyari
niko se Ndayishimiye.
Ego
aka kabazo ka urumva gafitanye isano no nibyo bavuga umutungo w'ubwenge?
Kuje muri make umutungo w'ubwenge barawufise, kuko uravye bakora ibyo by'ukuririmba kwabo bagasora bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu ariko uraje igihugu nacyo bababayemo haraho bivanye n'indirimbo basohoye kumpanuro na cyane cyane zibiba biriko ba mu gihugu uhura ucumenga barabadekuraje cyane bakabaca intege ugahura ejo ukuririmba cye batakaza ubwenge bari bafite ahubwo batanguye kuririmba ibintu bikumbure bidafite akamaro
bya politiki
rero no vuga nti ahanini barakwiye kuraba ukuntu bokorana neza n'ubutegetsi aho haba baherereye kugira umutungo wawo w'ubwenge ubandanye iteruje imbere nihabe ugutotezwa cyangwa kuvuga nabi ubutegetsi cyangwa ibiri na biriya murakoze
urakoze cyane ndayishimiye reka aba bahanzi bombi bagira icyo bakubwira reka duhere kuri Justin Mugabo Mugabo we aba bantu bababwira iki
erega ubu kugeza uyu munsi niba tutaramenya ko kwisosiyete uburyo yagiyeho Dani aze kudufasha reka ngo yo nkurugero nk'ubu hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda hari RCCB ni ikigo cya leta ni ikigo cy'igihugu ndetse gikusanya imisanzu y'abakozi y'ubwiteganyirize ubu noneho na mituelle de santé imisanzu yayo nicyo kikusanya akaba Rwanda Revenue Authority ni ikigo cya leta gikusanya imisoro n'amahoro iki kigo sinzi niba ari ikigo cya leta cyangwa se niba ari ikigo cy'abantu bishyiriyeho abantu batanu batandatu noneho bakajya bagenda gushaka umuntu umwe babiri batatu bane batanu bagamije inyungu zabo ntabwo nzi niba ari ikigo ntabwo ndabisobanukirwa ariko uko mbyumva nkurikije uko Dani turimo tubiganiramo ndumva ari sosiyete y'abantu yashatse abantu badera kugira ngo kuko nabo bose bashakemo inyungu ntawanga ko umuhanzi yagira inyungu ku bihangano bye ariko uburyo bigiye gukorwamo abariya ni abantu bishyize hamwe bashaka kugira ngo bashake amafaranga mu bahanzi cyangwa se abahanzi ubwabo bakaba barishyize hamwe ari batanu batandatu nabo bakiga imikorere ya ikintu kizatuma babona inyungu ku bihangano byabo ibitangazamakuru nabyo bize uburyo byagiyeho bishaka inyungu mu ishoramari y'itangazamakuru niba rero iyi sosiyete iriho abantu bakaba barayiyobotse bayibonamo koko uko izabungura ni byiza ariko hashobora no kubaho ko ahubwo n'ibitangazamakuru bibwira abahanzi ngo tuzavuze indirimbo zanyu ari uko mutwishyuye uko ibitangazamakuru birige bipfa kuba bitanyuranyije n'itegeko muri iki gihugu kandi harimo ibitangazamakuru bikora ubucuruzi ku mugaragaro hari amaradiyo y'imiryango nayo imiryango itegamiye kuri leta nk'uko bivugwa ariko ibindi hano hari n'ibitangazamakuru bigamije inyungu bizi rero uburyo byakoze business yo kuzashaka amafaranga mu itangazamakuru abo bashobora no kubwira abahanzi bati twebwe indirimbo tuvuza ni indirimbo umuntu nawe kugira ngo tuyivuze uzatwishyura nta tegeko aba bashyiraho ngo babwire ibitangazamakuru ngo koko ngo nimuzane amafaranga gutyo niba koko ari sosiyete yigamije gushaka inyungu mu bihangano bakabivuga bakabitangaza ku mugaragaro nawe niba bakomeza guhishahi bashaka kwinjira hagati ya leta n'ibihangano biriho ntabwo ibyo bintu byashoboka kandi nta kintu byasubizaho umuziki w'abanyarwanda imbere ubwo byose ibihe byagaragaye ntabwo riba rikisha isuka abahanzi bazi uburyo bashaka kungukira mu bihangano byabo barabizi umuhanzi ashobora kureba ati yewe ninjya muri iriya sosiyete nk'uko hari abagiyemo abandi ntibagiyemo yewe nzazima uruhando rw'abahanzi mu Rwanda kuko iyi sosiyete yagiyeho ninashyiraho n'igitangazamakuru izazitangira nk'uko n'abandi bose batangiye ariko kugeza uyu munsi hari amazina yaratanzwe azwi yazamuwe n'ibitangazamakuru hano mu Rwanda yazamuwe n'amaradiyo yazamuwe televiziyo ubirebye ntabwo ari ibihangano by'abahanzi byazamuye amazina y'ibitangazamakuru ahubwo ni ibitangazamakuru byakoze amazina y'abahanzi amaradiyo n'amateleviziyo hano muri iki gihugu noneho rero ntibyari bikwiye ko abantu babisenya kandi byari bigize ahantu heza ubundi urumva byaracuritswe bazanye abantu ngo n'abantu bavuye muri Botswana kwiga gushinga tekereza umuntu wo muri Botswana uzi ko ubuhanzi bwose bushingiye ku muco nyarwanda bukaba bushingiye nako n'umuco w'ubwenge w'abenegihugu mbese muri rusange igihugu icyo ari cyo cyose agahugu umuco n'akandi umuco noneho rero ugiye gushakamo inyungu ukajya gushaka umuntu wo muri South Africa muri Botswana akaba ari uzakora promotion uzazamura wa muco wawe niyo mpamvu wumva bicuritse ubwo rero ahubwo uko byagaragaye abantu bakwiye kureba icyo bakora bakereka abahanzi ari bo ubwabo bakwiye kujya hamwe bakareba neza icyo bashaka mu muziki wabo cyangwa se mu bindi bihangano byabo itegeko ryo ryubahiriza ibihangano mu by'ubwenge hano muri iki gihugu birahari koko hari n'abaherutse kubiregera maradiyo n'ibitangazamakuru yakoresheje izo ndirimbo batarabyumvikanyeho mu buryo butumvikanyweho barishyura hari ibihangano bindi mu by'ubwenge byagiye byishyurwa kubera ko hari itegeko koko leta yashyizeho rirengera ibihangano mu by'ubwenge nizere rero yuko ibi bicuruzwa bishobora kuzacurukuka hanyuma noneho koko ubuhanzi n'ibitangazamakuru bose bakagira aho bahurira nk'uko n'ubundi bari basanzwe bakoranye neza hataje mu kidubya nk'ingingo.
Ijwi rya Amerika, Danny Vumbi, wowe aba bantu babiri wabasubiza iki?
Bo, wenda kuri aba bantu babiri bamaze kuvuga barimo Ndayishimiye wavuze ku bijyanye n'uburyo abahanzi bakagombye guhanga indirimbo zizatuma bahunga ibihugu nabonye wenda bidahuye cyane n'insanganyamatsiko turimo kuganiraho ariko icyo namubwira cyo ni uko umuhanzi aba afite uburenganzira bwo kuririmba uko abyumva iyo abona ariyo nzira nziza ashobora kuba yanyuramo ntabwo ushobora kujya kumubuza guhanga kandi inganzo imukirigita tugarutse kuri iyi nsanganyamatsiko hari ikibazo gihe ndakibona kuri radiyo na televiziyo ariko ahandi hasigaye nka za boite de nuit ndavuga ya mazu aberamo ibitaramo bya nijoro mu mataxi cyangwa mu mahoteli ba bantu bakoresha imiziki hari ubwo ubona umuntu ku muhanda afite computer hanyuma ugasanga umuntu amuhaye flash amushyiriyeho indirimbo 50 amuciye 1000 ayo mafaranga akajya mu mufuka we ayo mafaranga mu by'ukuri akagombye kujya mu mufuka w'abahanzi kuri radiyo na televiziyo hari umuntu watanze igitekerezo kuko impaka zirimo kugibwa hirya no hino mu gihugu kuri ahantu hatandukanye hari umuntu watanze igitekerezo ejo avuga ati njyewe ndabyumva ndanabyemera ko umuhanzi akwiye kwishyurwa ku gihangano cye yakoze kuko kiba cyamuvunye abari n'umutungo we ariko kuri radiyo na televiziyo hakagombye kuba ikintu cyo kumvikana uburyo ibi bintu byakorwaho kuko uruhande rw'umuhanzi ruba rwatanze indirimbo hanyuma uruhande rwa radiyo na televiziyo narwo rukaba rukora kuyamamaza aho harimo akantu kumvikana ku buryo arasabwa kwicara niba twese twumva ko kwishyura igihangano cy'umuhanzi biri mu itegeko niba twumva ko ari ngombwa kugira ngo duteze imbere umuhanzi ndetse n'ubuhanzi mu gihugu hari uburyo bigomba gukorwamo uko byagenda kose hanyuma icyo navuga wenda kuri radiyo na televiziyo njye ndumva hakwiye kuba ukuganiza kuko ari tarifu irimo gukoreshwa n'iyi sosiyete ari uburyo irimo gukoresha wenda yumvikanisha iki kibazo cyangwa se ibijyanye n'igihe ntarengwa cyo kuba ibihangano byatangiye kwishyurwa byose ni ibintu bikwiye kuganirwaho ariko iki gitekerezo cyo kwishyura abahanzi ndatekereza neza ko n'abayobozi b'amaradiyo ndetse n'aba televiziyo barabizi ko ari ngombwa uretse ko rimwe na rimwe amikoro aba ikibazo ariko barabizi ko umucuruzi iyo agiye gucuruza aragenda akarangura nta muntu ucuruza ibintu by'ubuntu yaboneye ubuntu televiziyo isango star wenda rikaba ariyo mvuga kuko turimo kuganira na mugabo Justine isango star ndabizi ko idashobora gucishaho umupira itabifitiye uburenganzira ndavuga televiziyo ntabwo ishobora gucishaho champions league itishyuye ntabwo ishobora gucishaho umupira wa shampiyona y'u Rwanda batavuganye n'ababishinzwe kubera ko wabaye umuco kuva kera ko indirimbo abantu bazibonera ubuntu usanga umuntu agenda afite flash disk ati mpereza indirimbo zawe njyewe nigeze kujya hanze mu gihugu cya Canada nyanjye uwo muco nari mufite nahaye umuntu flash numvise indirimbo arimo kumva ndamubwira ngo ayishyirireho arambwira ati njyewe naguze CD Nsize narayibuze nawe nakurangira ahantu ujya kuyigura kandi ibyo yambwiye narabyumvise. Uwo muco rero kugira ngo uhinduke ntabwo ari ibintu byaba umunsi umwe. Ibintu bishobora gutwara igihe kirekire abantu baganira ku buryo bye nifuza ko wenda n'iyo batatangira kwishyura mu kwezi kwa karindwi. Ariko noneho tugakomeza tukagira ibiganiro nk'ibi, hari uburyo bwiza bugomba kuboneka umuhanzi akagira uburenganzira bwe ku mutungo we.
Niko se Dani, nimba ngukurikira neza, nkawe wagiranye amasezerano na kiriya kigo cy'ubucuruzi cy'abahanzi, ubwo ngubwo ugiranye ibindi biganiro na radio runaka cyangwa televiziyo runaka, nayo ubwo ngubwo mwagirana amasezerano, ntabwo ayo masezerano yombi abangamirana nkurikije iki gitekerezo ushima cyatanzwe n'uwo muntu?
Ntabwo ayo masezerano yabangamirana kubera ko biramutse bishyizwe mu bikorwa, biramutse byirinzweho bigashyirwa mu bikorwa, hakaba icyo kintu cyo kwishyuza amaradiyo ngakora igihangano cyiza bakumva bagikeneye kuri radiyo bazagikoresha kubera ko ari igihangano cyiza. Ibi bintu bizatuma n'abahanzi bakora cyane, ntabwo ari ku ruhande rw'amafaranga gusa, bizatuma n'abahanzi bakora cyane kugira ngo ibihangano byabo bishimwe bifatwe n'ibitangazamakuru. Igitekerezo gihe nashimye ni uko umuntu yavuze ati ibyo rero radiyo niba radiyo na televiziyo niba byamamaza ibihangano, habeho ikintu cyo kuganira, harebwe uburyo bitafatwa nka wa muntu ucuruza indirimbo hanze hariya ku muhanda, kuko we bahita bamuha amafaranga direkite nta n'ikindi kintu yakoze, bamuha amafaranga y'ako kanya akayashyira mu mufuka we ku mihangano yavanye imihangano yavanye ahantu hatemewe n'amategeko atagiranye amasezerano na ba nyirabyo.
Ahubwo se
kuri radiyo na televiziyo ni ikintu cyumvikana.
Ahubwo se niko Dani, nk'abo bantu nabo bacuruza ku muhanda gutyo, yego Justin, yego ngaho mubwire
nganire gatoya na Dani Vumbi.
Yego
akantu yavuze ati umupira hano ntushobora gutambuka kuri televiziyo runaka yasubiye ku Isango Star, udafitanye amasezerano n'abashinzwe umupira n'abawujejwe turumvikana mu kundi no mu Kinyarwanda, ariko ntabwo bireba uruhande rumwe gusa, ni ibintu biri mu nzira ebyiri. N'abafite uriya mupira mu nshingano zabo kuwutambutsa baratwishyura kugira ngo tuwutambutse, nabyo mubanze mu byumve. Hari igihe kigera nk'uko tushobora gupfa kuwufata gusa ngo tuwutambutse mupira runaka, ariko hari igihe kigera nabo ubwabo bakatwishyura ahubwo kugira ngo dutambutse wa mupira.
Ni ibintu byumvikana kuko mu kazi mukora harimo no kwamamaza, kandi kwamamaza
biragurwa.
Biragurwa nabyo.
Radiyo Ijwi rya Amerika. Yego
abantu batumva ko ibi bintu Dani nanone yongera adusobanurire gatoya, ni ngombwa ko buri muhanzi wese agomba kuzaba ari muri iriya sosiyete cyangwa hazaza n'izindi, umuhanzi areba aho ashobora kuba yabona inyungu ze kugira ngo igihangano cye koko gikomeze kimenyekane.
Ubuyobozi bw'isosiyete nibwo bishobora kuba bwabisobanura neza, kuko njyewe buriya ndavuga nk'umuhanzi, icyo ni icya mbere. Icyo navuga ndimo cyane ni Rwanda Art Council, wenda ntabwo twigeze tuyivuga no muri ibi byose, ayo irimo n'amayuniyoni y'amafederasiyo atandukanye y'abahanzi b'ingeri zose, ndetse iyi ERSAYU nayo ikaba ikorana na Rwanda Art Council. Ni ukuvuga ngo igihe urimo n'abahanzi bose ni Rwanda Art Council. Hanyuma iyi ERSAYU uburyo ikoze uko babidusobanuriye ni uko niba utarimo ariko indirimbo yawe ikaba yacuruzwe ku muhanda, wowe bazakubwira bati ahangaha hari amafaranga yawe. Uzavuga niba wenda ayo mafaranga utayashaka cyangwa se wenda uyashaka, ariko birumvikana ko ntabwo bazayaguha udasinyanye nabo amasezerano, ariko ntabwo ari ikintu kireba abahanzi biyandikishije gusa.
ni kintu kinini ndetse kireba n'indirimbo zo hanze uko tubivuga uko byakomeje kugenda bivugwa abantu bavuga ngo inyarwanda zirahagarara abakine indirimbo zo mu mahanga n'izi ndirimbo zo mu mahanga nazo zishyurwa kuko iyi sosiyete ifitanye imikoranire n'izindi sosiyete hirya no hino ku isi zirengera inyungu z'abahanzi ahangaha rero birumvikana ko bizishyurwa umuziki muri rusange n'ibihangano by'abahanzi ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda
ariko Toma
Karame
ntange nkurugire wumve ko havugwa ibintu bidashoboka uyu munsi isango star ishobora kugirana amasezerano na VOA gutambutsa ibiganiro byayo bya VOA ku isango star nuko isango star ishobora kuha amakuru n'ibiganiro VOA uyu munsi urumva ninde ushobora kujya hagati y'ayo masezerano igihe imiziki ya VOA yo yarangije kumvikana n'abahanzi bo muri Afurika y'Iburengerazuba cyangwa Iburasirazuba bakaguha ya miziki nayo ngo itambutse urumva hari umuntu ukwiye kujyamo hagati kimwe n'uko nta muntu ushobora kuvuza igitangazamakuru kujya gushaka imiziki ahantu hose ishakirwa ku isi tutavuzwa mu buryo bukurikije amategeko ariko ibyo ntabwo bisobanuye yuko ngo ugomba kuzajya guca kuri ya sosiyete iri aha ngaha kugeza uyu munsi irimo ikora itaragishije inama abantu bafite ibitangazamakuru itarageze hanze hose ngo babe aribo bayemerera abo batayemereye ubwo badafite uburenganzira bwo kujya ku bitangazamakuru bagakorana amasezerano yihariye batagombye guca ku wundi muntu ndabona igihe hazaboneka imikorere myiza iha umuhanzi ubu imwereka aho yerekeza kugira ngo ashobore kubona amafaranga kuko yahanze ashaka kugira ngo abone nyinshi cyane iyo kumenyekana no kubivanamo amafaranga igihe cyose habone kumuha izo nyungu zombi ntabwo yakujya kwirukankira kuba ategereje kuzazimuha kandi ataratangira no kuba
maze rero abashinzwe iyi sosiyete nabo tuzaniyemeje kuko nabo dukorana babinsabye bati kuki utazanyemo abantu bo muri iyo sosiyete cyari kuba ikiganiro kinini cyane noneho mpitamo kugicamo kabiri nabo nemeye ko nzabashaka tukagirana ikiganiro cyihariye imikoranire uko bakora bakabisobanurira abantu nabo kuko ndahamya ko amatsiko ari menshi ibyo ronda bibemereye nabyo ariko rero hagati aho ngaho mbere yuko duha ijambo Yves utegereje umaze akanya ategereje kuri telefone Dani Vumbi yigeze kuvuga utuntu tubiri kamwe nagira ngo ngarukeho ndako twose ngira ngo ngarukeho kuri ubu buryo akambere ni ukuvuga ati haraho nabonye umuntu agenda afite imashini ye agafata flash disk agaha abantu bakamuha amafaranga ubwo se ntabwo uwo muntu uri gukora ibyo ngibyo ari wowe umubonye uwo ari we wese uwo umubonye kubera ku itegeko ririho ntabwo uwo muntu wamutungira gatoki inzego zibishinzwe Dani
Yes,
inzego z'umutekano
bisanzwe yo hano mu Rwanda ujya kubona ukabona abapolisi itwaye computer kuko hari umuhanzi wagiye kuyirengera ko barimo kwiba ibihangano bye ariko usanga nanone hari abantu babi batabyitaho ugasanga indirimbo zawe aho kugira ujye kwirukanka kuri abo bantu ukumva ko nabo bagukorera kwamamaza ibihangano byawe ariko iyo ugiye kuri polisi ugatunga agatoki ukavuga ko hari abantu barimo kukwibira umutungo polisi y'igihugu rwose iragufasha hakaba ubwumvikane bigahita birangirira ariko abo bantu nabo bari mu bantu bagiye kujya ku murongo iki gikorwa nigitangira hari uburyo bwashyizweho aba bantu nabo bazajya bicira amafaranga ahubwo hari akabazo nashaka kubaza Justin wenda reka radio na televiziyo tube tubishyize ku ruhande avuga iki ku kuba amahoteli cyangwa se utubyiniro cyangwa n'aba bantu bacuruza imiziki ku muhanda bo bakwishyura
Justin
yewe umva twose ndamwumva neza cyane nta kintu na kimwe nakwifuzaho gishakira muhanzi kuko inyungu nzi imvune abahanzi bagira mbere na mbere kugira ngo babone ibihangano n'amafaranga bashyiramo kugira ngo ibihangano byabo bitunganwe mu masudiyo hanyuma bijye ku isoko ibyo ni ibintu numva rwose nanjye nakwishimira yuko umuhanzi yakungukira mu bihangano bye nk'uko umuntu uwo ari we wese yungukira mu byo akora umuhinzi wa kijyambere umubaji bose bungukira mu byo bakora ubuhanzi nabwo ni indi industry yagejeje
n'ibihugu bikomeye cyane murabizi za Nigeria amafilimi akorerwa n'ahandi n'ahandi n'ubuyete urabiza aho ngaho. Uyu munsi kuba umuhanzi akunguka uwo ari wowe nta muntu n'umwe utabyifuza, twese twabigiyemo icyo twageragezaga gushobora kubikora tubishakamo inyungu. Hotel zicuye umuhanzi uyu munsi hagati sinzi ukuntu indirimbo ifatwa igahita ijya muri hoteli, ariko ngira ngo ni umuhanzi uba warayihaye hoteli yenda bumvikanye
agenda ku muhanda cyangwa kuri interineti bagakora selection bagacuranga
neza. Aho ngaho rero urumva umuhanzi wishyize hamwe n'undi bagakora ishyirahamwe bakajya bagurisha indirimbo zabo mu mahoteli, ni ibintu byiza cyane. Nuko n'ubundi hagati yabo natwe tuzavugana ikindi kintu twakora. Njyewe abo ndimo mvuga numva neza ni abaje gushaka inyungu mu bahanzi, ari abantu batari bakwiye kuba aribo barimo babikora, byari bikwiye kuba bikorwa n'abahanzi ubwabo aribo bishyize hamwe bakavuga bati iri shyirahamwe n'iry'abahanzi. Ariko njyewe numvira ari sosiyete yakozwe n'abantu bavuye hanze bagirana amasezerano n'andi masosiyete avuye hanze, noneho baza guhagararira abahanzi ba hano babona babiri cyangwa batatu barangije baravuga bati sosiyete irahari uyu munsi itegeko rigiye kujyaho nta gihangano kizongera kujya kiguzwa. Kandi ku rundi ruhande tukumva ko abahanzi nyine batarimo, niba bimeze gutyo urumva atari akajagari. Hanyuma kugeza uyu munsi aho umuhanzi yakungukira turahashyigikiye. Iyo bano bantu baza tuvuge baje kwigisha umuziki hano mu Rwanda bakubaka amastudio meza, byari kuba ari uburyo bwo guteza imbere umuziki. Biracuritse rero, urwo ni urugendo rugikomeza, kuko urwo rwego rw'umuziki wa hano mu Rwanda ntaho ruragira. Iyo ujya kurucuruza rero n'ubundi rutari rusanzwe ruhagaze neza, rutari rusanzwe rukomeye, haboneka abahanzi kubera yuko bagize impano n'Imana atari ibintu bifashe. Tudafite amashuri y'abahanzi meza, tudafite amastudio meza ahagije hano muri iki gihugu, turebe ko dufite ikintu tugiye gucuruza ku isoko, twihutire gucuruza ibyo tudafite ibintu biripiye makiri. Ikibazo kiri aho ngaho, nibyo abantu bakunze kuvuga bati ahubwo naho byari bigeze n'intambwe yaterwaga bagiye kuyisubiza inyuma bajya gucuruza ibitarera. Ni ukuvuga rero nujya n'ikintu kiteze ku isoko nta muntu uzagura igitumbe, umuntu azashaka ibyeze biribyo ntawe uzabuza abandi gukora no gushakisha ahantu babona umuziki mwiza. Nta n'inzira zishobora gufungwa cyano zose imiziki yinjiriramwo mu buryo bukurikije amategeko. Umuntu washyizeho igitangazamakuru cyangwa umuntu wose hoteli aza ahantu yavana umuziki azavuze.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda. Akandi kantu ka kabiri ko ntabwo nifuza ko ari kagerwaho impaka ni kariya Dani yavuze yuko iyi sosiyete izajya ikorana n'izo mu mahanga kubera nyine ibihangano by'abanyamahanga. Urugero natanga yego ni urwa kera, ni hagati ya Manu Dibango na Michael Jackson. Manu Dibango yigeze kurega Michael Jackson yuko yamwibiye umunota n'amasogonda 13 mu ndirimbo Ntibuka iyo ariyo, hanyuma barabura na Michael Jackson aratsindwa. Banyuze kuri aba masosiyete abahagarariye acuruza ibihangano byabo agakurikirana mbese uko bigurishwa. Ako kari kamwe koko reka tugasimbuke twikomereze duhe ijambo. Yego yego
tutarahasimbuka aho ngaho wibutse n'abatwumva hari itegeko amategeko international, hari nanone n'itegeko rirengera ibihangano mu by'ubwenge. Aya mategeko y'ibihugu inshuro nyinshi abashingiyeho, iyo hari n'ahantu nk'uko hari itegeko ritarajyaho 2009 iyo habonekaga imanza nk'izi ngizi hifashishwa amategeko mpuzamahanga. Ari amasosiyete rero akomeye ari mu Bubiligi, ari mu Bufaransa, yose abashingiye kuri iryo tegeko mpuzamahanga. Abantu bifatirana abantu ni ibintu tuzagira n'ikiganiro nabo, natwe tuzi cyangwa twakwifashisha n'abanyamategeko uburyo ibihangano igihangano cy'umuntu cyubahirizwa n'itegeko nanone mpuzamahanga atakuba ku itegeko riri nationale gusa.
Ye ndagushimiye Justin,
kubiganiraho no kubikomeza tuzabimenye. Murakoze.
Ye noneho duhe ijambo Yves, twakomeje kuri munigana cyane. Yves we
yes,
ndagushimiye cyane rwose ko wihanganye, noneho umwanya ni uwawe.
Kabisa, kwihangana byari ngombwa kuko iyo ni ikiganiro cyiza kandi gikomeye muri iyi minsi hano i Kigali, ahantu hose ku maradiyo, ku bitangazamakuru n'abanyamakuru badakora showbiz usanga ariyo tije bariho. Ariko gusa gihe cyo naje gukuramo muri imico semaze cyose ndumva naje gusanga ibitangazamakuru abanyamakuru muri rusange nibo bafite impungenge kurusha abahanzi ibaza impamvu abanyamakuru aribo bazabizamuye iterabwoba ngo bazakiniza hanze gusa none se ahiwanyu mu bibi bya Amerika mwe ntabwo mujya mubikomwe mujya mwishura icyo kintu umuntu akwibaza kuko yakomeje gutanga ama example hanze nibyo Dani Bumbi yavuze bya football hano turi ko ari azamu azamuye minisitiri w'uburenganzira bwo kwerekana shampiyona mu Rwanda amafaranga avuyemo akajya muri Ferwafa akagarukira makipe inzi ko ashobora kwerekana Champions League y'u Burayi ubu yose ni ibintu bigura mu masosiyete nk'ayo ngayo ndibaza bafashe ingamba nabo nk'ibitangazamakuru bakumvikana amaradiyo yose n'amateleviziyo tugiye kwishyura abahanzi ariko natwe dushyireho umurongo wo kugaruza y'amafaranga tuzakora iki tuzishyura abahanzi mu ndirimbo basaba kuko kera indirimbo sinzi kubizi mu Rwanda kera watangaga akabaruwa kakazamara niyo n'amezi abiri ukazanyumva indirimbo wari bagiye kuba nayanditse ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje ushobora kwishyura umuhungu wawe mare bakaguha indirimbo ibyo n'inzira nabo bashobora kugarurizamo ariko bagateza imbere umuhanzi nyarwanda kuko icyo nemeza n'abungu barazikite mu gucuranga indirimbo z'abahanzi ku buntu nabo ntacyo batanga bo niba kwa kumenyera ko bazibonera ubuntu yego harimo promosiyo ariko iyo promosiyo haraba nabo itakimarira nta na kimwe navuga ko baramenyekana just for kumenyekana ariko bagiye babona utwo dufaranga duke habamo na motivasiyo uba wenda n'ibyo bitangazamakuru nabyo bikavuga ati mbo dusigaye twishura abakunzi bacu namwe indirimbo by'ubuzima zagiye mu ishuro nyuma amafaranga ijana amafaranga 50 bakabyurikana nk'amaradiyo yose ukavuga ati ngo hano banyishuje hariya ntabwo bari bunyishuje ukavuga ko radiyo yose igusaba indirimbo uri bwishure bacyumvikanyeho ndibaza ko amafaranga bayagaruje ndumva rero nanzura dore
Yves yehiniraho ngaho kubera ko dushigaje iminota itagera kuri 6 hanyuma uvuze utuntu tubiri kamwe ndagaha Justin akandi ndagaha Dani bagusubize urakoze cyane ye radio ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda niko mugabo we uyu mugabo Yves twagize amahirwe yuko wowe uri umuhanzi ukaba n'umunyamakuru harakana avuze ati abanyamakuru nibo bafite impungenge aha wa musubiza iki mu magambo make kubera ko agaye kagiye hanyuma Dani na waraza kuvuga kuri kariya kantu ka promotion yego
umunyamakuru si nyirigitangaza makuru umunyamakuru kandi si gitangaza makuru urumva ntabwo ari byo umunyamakuru nta mpungenge yagira iwe uvuga ngo ibihangano bitambuka hanga tubyishyura byishyurwa n'igitangazamakuru cyangwa se bizishyurwa n'igitangazamakuru ahubwo impungenge we yarakwiriye kugira nta gitangazamakuru na kimwe kigeze kijya gushaka umuhanzi uyu munsi ngo tuzanire indirimbo n'abahanzi bahagurutse bazana ibitangazamakuru ibihangano byabo bandika amabare buri gitangazamakuru kiba gifite procedure kigendera kugira ngo cyakire ibihangano hari byinshi biri mu kabati imi munsi bitarashobora gutambuka ntabwo rero wagira impungenge munsi turimo tuvugana ubu wasanga hari abahanzi batonze umurongo bazanye ibihangano byabo ahubwo impungenge uriya mugabo Yves yarakwiye kuzigirira abantu barimo bavuga ko bagiye gushaka inyungu bazishakira abantu batagiye kubashaka abagiye kubashaka kugira ngo basinyane amasezerano ni byiza ko bakomeza gushaka inyungu nk'uko babihisemo ariko abandi bashaka inyungu mu itangazamakuru barahari nta tangazamakuru riri rifite impungenge kuko n'uyu munsi turimo turakira abahanzi bashaka ibihangano kubizana kandi nta tegeko ribabuza kubitanga impungenge yarakwiye kuzigira ku bantu ahubwo se bariya bagiye gushaka inyungu bataramenya n'igihe bazazibonera bizagenda gute impungenge ziraho ngaho no kwitangazamakuru nta mpungenge zihari
Justin Mugabo urakoze hanyuma Dani Vumbi nawe ndifuza ko avuga kuri aka kantu Yves yakomoje avuga ati hari abahanzi mu by'ukuri promotion itagira ikimarira gutanga ibyo bihangano byabo ku maradiyo ku mateleviziyo bitagira icyo bimarira nkawe umuhanzi urabyemera Dani
bo ndabyemera cyane kubera ko erega ibihangano byose ntabwo ari bimwe ibihangano byose si bimwe ibihangano bibamo ibyiciro hari igihangano kiba ari cyiza umuntu wese yumvisha amatwi akumva yajya kugishaka rwose ntabwo ngiye kuguhisha hari televiziyo imwe ntabwo ngiye kuyivuga izina
ariko niyo mu Rwanda
tora ni danger
eh
bansabye ko bayikina bonyine amezi atatu hanyuma nitwumvikana ku mafaranga ariko icyo kintu cyarabaye kandi cyabaye muri 2014 ibi bintu rero biramutse bibaye ntekereza ko byatuma wa muco wo guhiganwa ku bahanzi uzamuka cyane kuko ibitangazamakuru byajya bikina bya bihangano kuko bifite ireme ndetse n'umuziki ukaba wazamuka ikindi we navuga ku cyo Juste avuze ko n'ubungu w'abahanzi batonze umurongo aho kuri radiyo bazana ibihangano n'uburenganzira bwabo n'ubundi bazakomeza babizane niyo haza iyi sisiteme yo kwishyura ntabwo rwose bizababuza ko ibihangano babizana ariko rimwe na rimwe hari ubwo usanga ari n'umuco utari mwiza umuco mubi ukumva ko ibihangano uri bubibonere ubuntu icyo kintu cyo rwose ntabwo twacyumvikanaho tugize amahirwe ibihangano byacu ntibikoreshwe ku buntu yaba byiza cyane amaradiyo na televiziyo nicyo nakwisabira ahubwo nuko habaho ibiganiro hagati y'ihuriro ry'abahanzi n'ibitangazamakuru televiziyo na radiyo cyane cyane kuko abandi bo nta kibazo gihari hakarebwa uburyo ibi bintu byakorwa neza na hanyuma n'icyo kiganiro urimo guteganya n'abayobozi ba ensayu rwose byaba byiza kuko hari byinshi basobanura iki ntashoboye gusobanura n'ubwo wenda nasinye amasezerano nabo
yego nzabashaka rwose kandi nabo ndahamya yuko bazatwemerera kubera ko ni ibintu bifitiye abahanzi akamaro nabo bibafitiye akamaro bifitiye na rubanda akamaro noneho rero mu magambo make cyane mu munota umwe muri kuri mwembi mbere yuko dusoza iki kiganiro Juste Mugabo akajambo wavuga kanyuma mu munota umwe rukumbi
ijambo navuga nuko nizera nkuko Daniel yabivugaga ko azi neza icyatumye ajya mu muziki ko ariwe wari uzi icyo ashakamo kubaka izina rye ko ashobora kuzabikora bikamuha inyungu nta muntu wigeze ahaguruka ngo amubwire ngo yo hanga twakubonye ufite ibihangano niyo ubwe wabyibwirije n'ubuzi n'ahantu ashakira inyungu n'undi wari we wese na Mugabo n'abandi bose rero bazi uburyo inganzo yabo izabagirira akamaro uko bateganya kubikora ni ku buryo bwinshi butandukanye icyo nakuyemo nuko Daniwe atazi na uko iyo sosiyete ikora kugeza uyu munsi kuko ifite abantu bayishinze ariko nawe namwibutsa yuko nta ukwiye kumwibutsa aho ashakira inyungu niwe uzi neza ko agomba kuziharanira kuri iriya sosiyete rero nayo nk'uko yabyivugiye Dani igerageze isobanure neza n'ibishaka no kugira ngo abantu bayade ntabwo iyo ushaka abantu uko bakuyoboka ko ntawe uzabona inyungu kuba hari abantu bagiye gushaka gucuruza ibyo mu Rwanda ni byiza nabo n'ahantu babonye isoko bashobora kuba bacuruza
yego Justin reka na Daniro tumuhe umunota umwe rukumbi reka na Dani tumuhe umunota umwe rukumbi asoza Dani
ndashimira leta y'u Rwanda kuko izi mpaka kuba zirimo kugibwa nuko nayo yumvise ikibazo cy'abahanzi kuba iri tegeko ryaragiyeho ndetse no kuba leta irimo kugerageza kumvikanisha iki kibazo ifatanyije ndetse n'iyi sosiyete kuko aho iyi sosiyete irimo gusobanura ibijyanye no kwishyura abahanzi hari kuba hari n'abayobozi muri RDB ni ikintu cyiza cyane ikintu navuga ni uko umuhanzi arabyuka agakora indirimbo akajya muri studio akishyura amafaranga ibintu by'ubu byose ni ifaranga na birazwi kuri iyi si ni ifaranga rirayoboye nitugira amahirwe ibihangano byacu tuba twashoboyemo amafaranga ntibicuruzwe n'abandi bantu ngo bashyire amafaranga mu mifuka yabo twebwe dusigare amaramasa rwose icyo kintu kizaba ari cyiza ni nacyo cyifuza mfite nifuza ko hano mu Rwanda umuhanzi atungwa n'imihangano
Dani Vumbi Mugabo Justin abahanzi b'inararibonye twaganiriye uyu munsi kuri iki kibazo cyo kwishyura ibihangano by'abahanzi rizatangira mu kwezi kwa karindwi. Murakoze rwose, ndabashimiye byimaze n'abo tutashoboye guha ijambo kubera ko impaka zari nziza kandi zubaka. Tuzabashakira undi mwanya na kiriya kigo nacyo ubwacyo. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.